Genius Empire. Abazadde balungi mwayola bulungi n'omwana yasukka ono ambika bulungi andiisa bulungi era nsolobeza nze taata ne maama asenga ne jjajja mwebale nnyo okumukuza ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa 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 yahatuteesa tusiima baziire tufuna omuntu witu iwe swenkazi iwe bale kumukuza emicwe mirungi ekarugaaliiwo butuba turi hamwe ebyokulya timbirya owiire mbumara okwe turi omu rukundo rukundo yitwe nuzire nk'oburo neesha bwotagiriiriiwe etari okubyama yebwo omufumbi w'oluwombo gwenfunye kankutwala omufumbira amatooke mama w'abaana bange ndiberaho every night and day. Gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa bintu by'omukwano bibanga ebyokusaaga nzijukira lulinze nga nakamufuna bali mu kibaala nga tulaba mupiira nga wagira seno nze ndi wamaani yu natandika mpola nga mpita mu kubwagira ekyavaamu naawe okimanyi kati tuli mu mapenzi tusadde ne kubaana eby'omukwano twabimala dda ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa 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 ono gwenfunye yaayina ekisa yamponya bali abataayina mpisa.